Putting in an ambition. And I don't feel I'm too bizarre. You're not the easy dish, and I don't feel I'm too bizarre. Nikita Kakusitish, and I don't feel I'm too bizarre. The boy is not a bit tisha, ila itam poteza.
Zucari, eh, oh man, the Zucari, you're
sick. It's a better villa, Taco Nikazu.
I'm looking at you, stand on me. Sunshine must be feeling bad.
Get ready for an unforgettable mix period.
Get ready for an
unforgettable mix period. Get ready for
an unforgettable
mix period. And I don't feel I'm too bizarre. You're not the easy dish. And I don't feel I'm too bizarre. Nikita Kakusitish. And I don't feel I'm too bizarre. The boy may be tisha. Ila itam poteza.
Iki panda ni bala. Iki shuka no hatari. Asige pata madara. Akitaka nampa aisukari
nampata
sugar sukari
nampata
sukari
nampata
sugar sukari
nampata
sukari nampata sukari
nampata
sukari.
And I don't be hungeza. The boy may be bitisha. Ila itam poteza.
Iki panda ni bala. Iki shuka no hatari. Asige pata madara. Aka iko sana hali. Lata yake msala. Shira yake Zanzibari. Na misi mdimi wala. Akitaka nampa aisu.
Nampata sugar sukari.
Nampata sukari.
Nampata sugar sukari.
Nampata sukari.
Nampata
sugar sukari.
Nampata
sukari.
Nampata
sugar sukari.
Nampata.
Follow me on all social media platforms at DJ Deja Vu.
Follow me on all social media platforms at DJ Deja Vu.
Na kilianja juu mjasifanyi ajisi. Na mjasi aja juu jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja, baba chanja, eh. Chukua vyote chukua. Vitafune ganja ganja, eh. Chakua mwaya chakua. Ujibusti na karanga, eh. Tuliza na kitumbua. Ila jiadhari na majanga we. Usije ukaugo wa mana.
Ikipanda ni bala. Ikishuka no hatari. Asije pata madhara. Aka iko sana hali. Lata yake msala. Shira yake Zanzibari. Na misi mdimi wala. Akitaka nampa aishuka
hatari. Nampata shuka hatari. Nampata shuka.
Listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Deja Vu. Deja Vu. Mambumbaya. Mambumbaya.
You see what me today I die.
ye kuzinguta mtoa wale. Wacha siwezi wala kuwaza usiwani. Would you be my Valentine? Would you be my Valentine?
Kama za kimanga pigo, pigo.
Akika unanipara, baby unanipara mama. Akika mwingine stamani, kuko na tuwa kufanya makazi nyumbani kwako. Sina mfano wako. So baby please, would you leave? Say would you be my Valentine?
Paka tamaskara.
Sinasema kivesi anata pimpo. Defu yake shingo chuno kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chinko.
Kosho beautiful mama. Minolba tujua ande bada etuona. Ande uwe na tufa. Ande uwe na tupenda. Ande kosho beautiful mama. When it's too far, honey. When it's too bad, honey. I guess I'm in love. I'm in love. In love with you. I guess I'm in love now. I'm in love. I'm in love with you.
I guess I'm in love. I'm in love. I'm I'm in love with you.
I guess I'm in love,
I'm in love, with you.
Mitindo kama rosi hatinto shafuni hizo timpos azijani acha salama mama ulivyo simple aujapaka tamaskara
nasema kibesi anata pimpo ndefu yake shingo kiuno kama city ya Lincoln macho yake kama ya chinko
kosho beautiful mama minongo tujua Ande, wena tuona Ande, wena tufaa Ande, wena tupenda Ande, cause you're beautiful mama Unauma tujua Ande, wena tuona Ande, wena tufaa Ande, wena tupenda Ande,
I guess I'm in love
I'm in love
In love with you
I guess I'm in love
Queen of my life. Looking at you, no matter the size. She signed the check. Check your phone for bank alert. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. But looking at she begin to dance. Back on the back and look a white. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Cause her body sweet like chocolate. Make me done this salivate. Let's go somewhere private.
Brand new.
Finish it in the way we start. Looking at show.
mapenzi run dunia. Nilikuona kanivutia. Baby, you're everything that I need, baby. You better know. Wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock. Takutunza kamtoto. Ototo sitoto. We mtoto kiboko. If you don't mind, let's take a photo. Photo. Kisha chora number kwenye telephone. Telephone. Oh baby, let's take a photo, baby. Photo. Kisha chora number kwenye telephone. Telephone. Leo tujuani. We can get enough for girl. So magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. Aya so magnetic, yeah. Kama ni ball nitagusa neti, oh, baby let's take a photo, baby, yeah, photo. Kisha chora number kwenye telephone, yeah, yeah, telephone. Oh baby let's take a photo, baby, yeah, photo. Kisha chora number kwenye telephone, yeah, telephone. Leo tujuani. I can get enough
for you. Okay, okay,
okay. Deja vu.
Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love.
Aye, 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 aye. Let me give you some love. Let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Some love, let me give you jungle love. Ay, 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 ay. Oh, ay, ay, ay. Oh,
you shine so bright like a lemon. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me Yoruba. Tonight you can call me Mr. Loverman. Hey, sinanga shida mimi. But you are not Mr. Chairman. Ooh, sigida dodoma. You kwenye rinda la Cinderella, baby.
Sura cha upore kama mama yangu. Unifunde kwa mpole uwe somo yangu. Ubetuni sosomole chuzi kwa matandu. Nile mbungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby you make me aye, you make me fall in love aye, and I go tell my mama aye. You make me fall in love.
Follow me on all social media platforms at DJ Deja Vu.
Follow me on all social media platforms at DJ Deja Vu.
pole dia ex. Mwezako nipo salama, eh, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, eh, hizo zama. Aku sizeki, nadekezo tazani mwana, eh, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, eh, gawana. Eh, enzi sila kudoko, adoko, odoko. Nakula kwa kunyofo, anyofo, onyofo. Kama embe nalipopo, popo, popo. Uku tunajifoto, foto, foto. Kisura cha upore kama mama yangu. Ta la la la. Unifunde kwa mkole uwe somo yangu. Ta la la. Ubetuli soso mole chuzi kwa matandu. Ta la la. Nile bumbo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me. Aye, you make me fall in love.
You caress me, you make me feel alright, yeah. Songa karibu, baby darling. Baby, give me one more night, yeah. Anikilala, baby, naota. Unanipa love, sija waipata. Kifu wanu navo nipapasa. Yeah, 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 oh, na, yeah, yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Asero tetu kidogo. Baby, geuka kidogo. Señorita na kuita, ai, señorita, señorita, señorita na kuita, kam ni kukune ma baby ni nakucha, kam ni funze ma baby wendo ticha, nona ni kikwata ma baby ni nakicha, ai, walala, brebembe, anikila la baby na ota, una ni pa love sija waipata, kifu wanu navo ni papasa, yeah, 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 oh, na, yeah, yeah, ah, yeah, 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 ah, yeah, yeah. Baby, do me, I do you. Loca. Vile una do me, na feel you.
Loca.
Just to say I love you. Boy, napenda, napenda.
kunifanyia le.
Nashukuru sana da tumeamua kunishukuru shukran na run boy twice nje ya webcast spider niko nje ya net mosquito na utaniuma sangapi first of all siwezi kunyima mangoch na kupenda siwezi hana alama mboch bright future naona na wewe fiti utadhani nina macho za abas na torch tamini Mr. Lenny nishapata Helena tuko pamoja karudu na Abdala ni mimi na wewe milele naomba tusiachane kada ya mwani na sepetu wema Kenya utadusi wezi guess umenichapa teni luki ni Hillary na Clinton BM judilu shasin sana chip I feel but for real na nisipe sana zile zile
Mambo Mbaya.